ukufundwa kwezi kwenkonzo yokuvala isizathu sokuba nginicele ukuba nime uma beshaya elithi Star-Spangled Banner niyama anini na manje ke alimelwa ngani pho izwi likaNkulunkulu na inhlonipho manje ngale ncwadini ka-Exodus isahluko seshumi nambili siqale ngevesi leshumi nambili ngifisa ukufunda ingxenye yombhalo ivesi leshumi nambili neleshumi nantathu
For I will pass through the land of Egypt this night and will smite
ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku ngibulale amazibulo ezweni laseGibhithe abantu nezinkomo ngenze izahlulelo ngiyinkosi
and the blood shall be unto you for a token upon the house where you are And when I see the blood
Igazi liyakuba lophawulo endlini lapho nikhona nancane ubona igazi ngiyakudlula kini ningehlelwa isifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe indaba yami ithi uphawu sikhothamisa amakhanda ethu nasekuthuleni kwakhe cwaka kwalomzuzwana ongcwele ngaphambi kokusondela kuye ngumkhuleko ngabe sikhona isicelo obungathanda ukuba uNkulunkulu asiphendule kulentambama na vele nje uphakamise izandla zakho uma unazo futhi ucabange phansi enhlizweni yakho ofuna akwenzele khona noma yikuphi endlini vele nje ucabange ukuthi ufuna enzeni Baba wethu wasezulwini wena uNkulunkulu ongaguquleki futhi sikhulekela ukuthi uzophendula imikhuleko yethu kulentambama njengoba sibambe izandla zethu futhi wena uyaqaphela ukuthi nezami izandla ziphakeme nazo nesicelo sami ngizosazisa obala esingukuthi inkosi ukuthi uzophilisa wonke umuntu phakathi lapha namhlanje usindise wonke olahlekileyo manje wena wathi uma nicela kubaba noma yini egameni lami ngiyolwenza manje inkosi sisize sisonke ukuba sikholwe njengabantu abamunye babantwana abakholwayo khuluma ngezi lakho inkosi izwi lakho liyiqiniso busisa izinhliziyo zethu siyakubonga ngalomhlangano siyakubonga ngumfo wethu Grant nangazo zonke izisebenzi zakhe nawo onke amabandla nabantu nangakho konke lokho osenzele khona inkosi siyathokoza kuwe Baba ungashe kube khona abaningi bethu lapha abangaso phinde babonane futhi manje Sizwe sibonane ngaphesheya lena kungaba inkonzo yokugcina esizohlala ndawonye kulomhlaba kwangathi umoya ongcwele ungafika usibusise sisonke usikhonze ezidingweni zethu egameni lika Jesu siyakhuleka amen ningahlala phansi Ninephepha lokulobela lapha ngibhala emibhalo nezinto ezincane wakubambise ukuthi ngikwazi ukukhumbula engqondweni yami kodwa ngisanda kwedlula emashumini amabili nanhlanu niyazi okungukuthi okwesibili futhi manje nake angisakhumbuli njengoba ngangivamise ukwenza futhi kuningi kakhulu okuphelela emihlanganweni nezinto nokuningi kakhulu okufanele kwenziwe Indaba yethu kulentambama ithi uphawu isigcawu sethu sivuleka eGibhithe isithombe sikhulu lapha manje nifuna nonke nisibone futhi nihloniphe ngakho konke
Egypt is a place of the scene and the time of the
Egypt indawo yesigcawu nesikhathi sesigcawu sisekuqaleni nje kophumo
And now it's a type of Today shown as we are also facing another exodus.
Futhi manje kungumfanekiso wanamhlanje uboniswayo njengoba futhi sibhekene nolunye uphumo. uNkulunkulu ethipha uIsrayeli eGibhithe eya ezweni lesithembiso. Kwakungumfanekiso kaKristu ethipha umlobokazi ebandleni eya ezweni lesithembiso. Sikolunye uphumo. Manje uma nizodadisha umbhalo sinesikhathi nje sokushaya izindawana eziphakeme zalo iqiniso lelo.
We are the as God brought a nation
njengoba uNkulunkulu akhipha isizwe esizweni uNkulunkulu uzokhipha umlobokazi ebandleni umlobokazi uzobizwa evela kuwo onke amabandla kuzoba ngabakhethwe uNkulunkulu bazophishwa futhi sesisogwini lwalolophumo khona manje ngokuba sinabo bonke ubufakazi bangokombhalo ukuthi simi lapho Manje ngiyazi ukuthi kade kushiwo izikhathi eziningi kodwa mngane wami ngesinye isikhathi kuyoshiwo okugcina isikhathi siyofiphalela ephakadeni ngale nkathi ufikele ukuzothatha umlobokazi amkhiphe ebandleni
The token was the thing that made the difference.
Uphawu lwaluyinto eyenza umehluko phakathi kweGibhithe noIsrayeli, izizwe ezimbili. Bonke babeyizidalwa ezingabantu, kodwa bonke badalwa nguNkulunkulu, bonke bangumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Kodwa umehluko ngenkathi kukhishwa isigwebo sokufa, umehluko phakathi kokuphila nokufa kwakuwuphawu.
And so will it be at the coming of the Son of God.
Futhi kuyoba njalo ekufikeni kwendodana kaNkulunkulu ngenkathi ikhipha umlobokazi ebandleni, umehluko uzoba uphawu. Manje lalesisani kule ntambama futhi nibone ukuthi akusilo yini iqiniso. Uphawu luzoba umehluko, kuzofanele kube khona umehluko. UNkulunkulu uzokwehlulela izwe ngolunye usuku. Uma bengibuze abantu abangamakatolika, uzokwehlulela bani? Uzolehlulela ngani izwe na? Bebezothi ibandla. Liphi lona ibandla na? Ibandla likatolika. Liphi lona ibandla likatolika? Maningana nje. AmaMethodist abezothi ngeMethodist, amaBaptist ke lingaphandle kwalo. Manje ke uma ulehlulela ngebandla lamaBaptist, onke amanye awo lingaphandle. AmaPentecostal athi ngePentecostal, khona ke onke amanye awo lingaphandle. Ngiyabobe kuzoba sekudidekeni okuningi kakhulu ukudideka, kudida kakhulu engondweni ukucabanga ngento enjalo. Kodwa uNkulunkulu wayenendlela lapha athi wayezokwehlulela umhlaba, hayi ngebandla likatolika, hayi ngebandla liphikisana nenkolo yamaloma, kodwa uzokwehlulela izwe ngoJesu Kristu noJesu uyizi. Ngakho nakho kubuyela eBhayibhelini futhi, niyabo? Uzokwehlulela izwe ngeBhayibheli, neBhayibheli incwadi yokwehlulela kaNkulunkulu. Isambulo sikaJesu Kristu esiphelele ukuthi akukho okunye okungenezelwa noma yikuphi okunye okungasuswa kuyo. Inhlawulo yokukwenza yigama lakho likhishwe encwadini yokuphila. Hlala encwadini njengo futhi sikhuleke kuNkulunkulu ukuba asenze sibe yingxenye yaleyo. Manje siyathola uphawu. Yini uphawu na? Uphawu isibonakaliso senani elikhokhiwe. Uphawu luyilokho. Njengemizila yezitimela nje yakithi nemizila yamabhasi, ithatha imali yethu siye esiteshini. Manje niyabo umzila webhasi awuvunyelwe ezindaweni lapho izimpawu zisetshenziswa khona. Abavunyelwe ukuthatha imali, bangeke bayithatha imali. Kuthatha uphawu, ake sithi amabhanoyi noma yini okunye. Uya endaweni ethize etafuleni lokuthenga, bese uyathenga emalini yakho izimpawu ezingaka. Lolu phawu oluthize nalolu phawu luyisibonakaliso sokuthi imali yakho yokugibela isikhokhiwe. Unelungelo lokugibela umkhumbi, ukugibela ibhanoyi, ukugibela ibhasi kumbe noma ngabe yini. Inqobo nje uma uphethe uphawu ukukhombisa ukuthi ukugibela kwakho kukhokhelwe. Manje kukhumbuleni lokho, ningakukhohlwa. Iwundlu lika-Israyeli elihlatshiweyo lalisidingo sikaNkulunkulu. UJehova wayedinga iwundlu elihlatshiweyo, isibambiso esingenacala. Njengoba sekuphele iviki sedlule kukho manje ukuthi uNkulunkulu lapho enza isinqumo akasiguquli neze. Futhi wenza indlela, into yakhe yokuqala ayenzayo lapho umuntu kade esewile, wafanele ukuthi abenzele indlela yokubuya uma wake wafuna ukumhlenga. Futhi wenza isinqumo ukuthi wayesindise umuntu ngegazi lalowo ongenacala. Futhi kuze kube phakade wenze into efanayo, akakaze ayiguqule. Ayikho indawo lapho uNkulunkulu ayobe ahlangane khona nanoma yimuphi umkhonzi kuphela ngaphansi kwegazi. Yileyo kuphela indawo yakhe. Sizama ukumenza ahlangane phansi kwesayense yethu yezenkolo, phansi kwehlelo lethu, phansi kwezinhlelo zethu zemfundo. Abanye wakhe imibhoshongo, nabanye wakhe amadolobha, iBhabhiloni nombhoshongo waseBabele, nazo zonke izinhlobo zezinto ezehlukene. Kodwa kusalokhu kuhlezi kunjalo, uNkulunkulu kuphela uhlangana nomkhonzi weqiniso phansi kwegazi, akakuguquli neze. Ngeke sonke saba yi-Methodist, ngeke sonke saba ngama-Pentecostal, ngeke sonke saba yilokhu lokho noma okunye. Asizukuvumelana. Kodwa uma ngifika kumuntu noma ngabe ungumphristi oyikatolika kumbe noma ngabe uyini, uma ephansi kwalelo gazi singabazalwane. Khathali ukuthi ukuphi, inqobo nje uma ephansi kwalelo gazi. Manje iwundlu elihlatshiweyo lika-Israyeli lalisidingo sikaJehova, negazi laliwuphawu ukuthi umsebenzi wase wenziwe. UNkulunkulu wayelidingela ukuhlengwa eGibhithe kuyiwa ezweni lesithembiso. Wayedinga isilwane esihlatshiweyo.
must have the blood of the
dead animal must be put upon the altar, and then on the door, and then on the toko, that the blood that Jehovah into Jehovah aye itingile yase igcwalisiwe. Niyabo manje akusilo iwundlu elaliwuphawu igazi laliwuphawu manje ukuphila kwakuphumile emhlatshelweni futhi manje igazi laliwuphawu iziyalo zakhe zazenziwe.
The blood stood for the token, the sign.
Igazi lamela uphawu isibonakaliso sokuthi leli kholwa lenze khona impela isidingo esasikhona lolo kwakuphawu.
All right.
Kulungile ukubona ikholwa likhonza lalibese lizibandakanya nomhlatshelo walo. Niyabo nansi indlu nomkhonzi kwakuyini isidingo na hlabani iwundlu ngosuku lweshumi nane emva kokuba selibekwe phezulu iduna elingenasiki wonke u-Israyeli uyakulihlaba negazi liyakuthathwa ngehisophi ebese libhecwa ekhothameni lomnyango. Uthi kambe lelo hisophi laliwukhula olwejwayelekile nje ukuthi hisophi kuchaza ukuthi ukukholwa kwakho. Omunye umuntu uzama ukuba nokukholwa okungaphezu kwemvelo yingaleso sizathu nigejwa ukuphiliswa kwenu. Ukukholwa kuyinto ejwayelekile nje. Unakho ukukholwa kokuza enkonzweni, unakho ukukholwa kokuphuma uhambe lapho, unokukholwa kokudumisa imoto yakho, unokukholwa kokudla idina lakho. Kungaleyo ndlela-ke ukukholwa okwejwayelekile nje. Manje kubhexa igazi lalibhexwa ngehisophi okuwukhula olwejwayelekile nje olumila noma yikuphi ePalestina. Kukhombisa ukuthi ukukholwa igazi elizobhexwa ngakho akusiyo into enkulu ozofanele ube nalo lonke uhlobo lweziqu zobudokotela ukuba ukwenze. Kwejwayelekile nje ukukholwa kwansuku zonke, ukukholwa uNkulunkulu. Niyabo bhexa igazi ngokukholwa ngehisophi. Manje umkhonzi manje-ke ubonile ngaphansi kwaleli gazi wayekhombisa ukuthi wayesenzile isicelo sikaJehova futhi wayebandakanywa. Uphawu lwalukhombisa ukuthi wayebandakanywa newundlu elihletshiweyo uJehova ayelidingile. Umsebenzi wenziwa. Umfanekiso ophelele kanje pho namhlanje kaKristu nekholwa. Uma uphawu lubhecwa obala ekholweni, khona-ke lwalukhombisa ukuthi semukeliwe nomsebenzi sewenziwe. Manje-ke igazi layiwuphawu lwenkomba yokuzibandakanya. Igazi uqobo lwalo, isilwane sopha safa negazi laso lalisobondeni. Manje ukuphila kwesilwane okwakusegazini nokuphila kusegazini siyakwazi lokho, iBhayibheli lasho njalo nesayense iyakufakazela ukuphila kusegazini. Ngakho manje-ke ngenkathi isilwane sibulawa nokuphila kwephulo esilwaneni, igazi lalifanele libe yigazi lemvelo yegazi ukumela uphawu, ngoba ukuphila okwakusegazini kwakungenakubuyela phezu kwekholwa ngoba kwakungukuphila kwesilwane. Futhi ukuphila kwesilwane nokuphila komuntu kwehlukene ngokoqobo, akukho lutho kulo nhlobo. Uthatha igazi lesilwane bese ulifaka kuwe uyofa, ngoba niyabo thina ngokuphila okwehlukile egazini lesilwane kunoma likhona egazini lomuntu, ngoba umuntu unomphefumulo, isilwane asinamphefumulo. Futhi manje ngakho-ke igazi uqobo lwalo, qondani manje, okwemvelo okubomvu, izithako zemvelo ezingamakhemikhali egazi kwakumele kume ngaphandle emnyango njengophawu ukuthi iwundlu lalifile. Manje ngoba ukuphila kwewundlu kwakungenakubuyela kumkhonzi ongumuntu, kodwa namhlanje kwakungumfanekiso kuphela. Namhlanje akusilo igazi lesithako semvelo leNkosi Jesu iwundlu lethu, kodwa ngokuphila okwakusegazini okungumoya ongcwele kuyabuya futhi kuwuphawu ukuthi semukele futhi senza khona impela uNkulunkulu asitshele ukuba sikwenze. Bese kuthi-ke ngokuba nophawu sibandakanywa nomhlatshelo wethu ngokupheleleyo. Angiboni ukuthi kungaba ngenye into kanjani ebeyingacaca ngokunye okwedlulele. Niyabo, okuyiyona ndlela kuphela noma ubani owayengasho ukuthi leyo ndlu yayingeyakuphi futhi phansi kwegazi, ngoba okwemvelo kwegazi kwakuseminyango bedlula, ingelosi yokufa yayibuka bese ibona igazi. manje futhi kwakungumfanekiso kamoya ongcwele. Manje niyabo igazi likaJesu langempela lalingenakuba phezu kwalowo nalowo wethu, ngoba wayenegazi elingaka nje emzimbeni wakhe, futhi kuconsile laphuma emzimbeni wakhe langena emhlabathini eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlula. Kodwa lalingezukuba elophawu. Ukuphila okwakusegazini kwakuwuphawu. Manje ngizokufakazisa kini emzuzweni nje ngeBhayibheli, kuwuphawu oluzofika phezu kwalowo nalowo wethu ukukhombisa ukuthi sibandakanywe nomhlatshelo wethu futhi sisenzile isicelo sikaJehova. UPetro wathi ngosuku lwePentecoste, phendukani lowo nalowo ubhaphathizwe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwesono, khona niyakwemukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Niyabo kungesikho nje ukubakhombisa khona bonke inkosi ezobabiza. Baningi abacabanga ukuthi babiziwe, kodwa bonke inkosi iyababiza. Labo ababona ngaphambili ubabizile bonke, ababizile ubalungisisile bonke, abalungisisile ubakhazimulisile. Vele into isiqediwe.
And then when you take a person that doesn't believe that
the uma uthatha umuntu ongakholwa ukuthi umoya ongcwele ngosuku, niyabona ukuthi benzani na? Baphika uphawu okungumfanekiso impela wenu nikhumana nomhlatshelo wenu. Niyabo ukuthi ngichaza ukuthi ini na? Kulula kabi uma nje nikubuka ngendlela uNkulunkulu anakho kulotshwe ngayo. Manje igazi lasithwala futhi sasilikhombisa umfanekiso kamoya ongcwele, lokho ngokuphila. Manje ukuphila kwesilwane kwakungenakubuya kungene kumuntu, ngoba kwakungeke kufanelane. Ukuphila kwesilwane akunamphefumulo kukho, ukuphila komuntu kunomphefumulo. Isilwane asazi ukuthi sinqunu, asikwazi ubuhle bobubi, sona sivele nje sinomoya, kodwa hayi umphefumulo. Manje khumbulani, manje umphefumulo uyimvelo yomoya kusobala. Manje bhekisisani, kodwa-ke ngenkathi ukuphila komhlatshelo wethu uJesu Kristu, ngenkathi igazi lakhe lichithwa, wayenguNkulunkulu efakwe njengasebhodleleni kumuntu oyedwa. Manje uyehla esuka ekubeni nguJehova ukuba azibandakanye njengesidalwa esingumuntu, ukuba azethwese isimo sokufana nomuntu, ukuba asibandakanye naye. Wayiwundi likaNkulunkulu futhi ngaphakathi kuye lapho igazi. Manje ngiyazi omunye uthi wayeyigazi lobuJuda. Uzwa amaJuda esho lokho. Wayengesilo igazi lobuJuda, kanjalo futhi wayengesilo igazi labezizwe. Wayeyigazi likaNkulunkulu. Wayengenalo elobuJuda, wayengeJuda engengowezizwe, wayenguNkulunkulu intombi iyokhulelwa. Manje ngiyazi iningi lenu bantu namaProtestane ngicabanga ukuthi iqanda lalingelikaMariya, futhi umbala obomvu wenhlayiya yegazi ovelayo, ukuphila kungena engamuzaneni lokuphila legazi. Ngoba isikhukhukazi senyoni singazalela iqanda singazange sibe nequde lenyoni, lingeke liqhamtselwe ngoba alivundiswanga. Ukuphila kuvela emgudwini wegazi eliqhamuka ebulilini bowesilisa. Kodwa kule ndaba kwakungekho bulili bowesilisa, ngakho ukuphila egazini lafanele livele kuNkulunkulu yedwa khwaba. Futhi wadala ingamuzane lokuphila legazi esizalweni sikaMariya. UNkulunkulu uqobo lwakhe, umdali uqobo lwakhe, wadala ingamuzane lokuphila legazi. Manje bukani, bathi awu, kwakungumzimba uMariya wayeneqanda. Cha, kwakunomzane. Wayengenalo, akukho qanda. Uma kwakuyiqanda ungeke wasithola isidoda ngaphandle kokuvuka kwemizwa. Futhi uma yena owesifazane wayenokuvukelwa yimizwa, umenza enzani uNkulunkulu na? Wakudala kokubili iqanda negazi, yilokho impela ayeyikho. Sampathi uNkulunkulu iBhayibheli lakhe uTimothi wakuqala esesithathu eleshumi nesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni zamphatha ngezandla zethu. Lowo mzimba wawunguNkulunkulu ngempela, wawunguye, wawunguNkulunkulu wonke esimweni sesidalwa esingumuntu. Manje siyaqaphela kulokhu ukuthi lelo ngamuzana lokuphila legazi lephuliwe elaveza uNkulunkulu uNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye. Labo akekho omunye owayengakwenza, akukho okunye okwakungenziwa. Kuthathe lelo gazi elingcwele, yena uqobo uNkulunkulu wathi ngeke ehle futhi abe ngumuntu ukuhlupheka ngenxa yomthetho wakhe uqobo. Uma uJesu wayengumprofeti nje umuntu ohlukanisiwe noNkulunkulu, kusho ukuthi ke uNkulunkulu akanakulunga. Ukuba bengingathi umfowethu Grant akafele isono esithize ebesifanele sifelwe nguBilly kumbe enye into inhlawulo ethize, lokho bekungeke kube ngokulunga. Ukuba bengizothi akube ngumfana wami uQobo ofela inhlawulo emenyezelwe yimina, kusalokhu kungesikho ukulunga. Munye kuphela ubulungiso elingabenza lokho ngokuthatha indawo yakhe uma ngifuna ukumsindisa. NoNkulunkulu wadinga ukuba abe yinyama ukuze athathe indawo yesoni. uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni engasilele ngalutho kunoNkulunkulu uqobo lwakhe. Manje wayelapha ebonakaliswa enyameni kubasuse izono zezwe, futhi wazibandakanya yena uqobo kithi ukuze thina sibandakanywe kuye. Niyayibona inhloso yakho na? Manje sithola ukubandakanywa kwethu nomthatshelo wethu kuphila komthatshelo kukithi owumoya ongcwele. Ngenkathi kwephula lengamuzana lokuphila, lakhipha uNkulunkulu, lakhipha uNkulunkulu ukuthi wayengcwelise abantu ngegazi lakhe uQobo, wasefaka uNkulunkulu kumuntu futhi uNkulunkulu ekini ukuphila okuphakade. Futhi noma isiphi sifundiswa esikhulu sesiGreki siyazi ukuthi lelo gama ukuphila okuphakade livela egameni elithi Zoe Zui, okuchaza ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu uQobo. Kunjalo okuyona ndlela kuphela ongaze ube nayo nokuphila zinye kuphela isimo sokuphila okuphakade, nalokho kungukuphila kukaNkulunkulu uQobo phakathi kuwe. Niyabo, khona-ke unokuphila okuphakade ngoba nguye kuphela oyiphakade likhona, futhi siyizimbenye zemicabango yakhe kungakabikho ngisho isisekelo sezwe noma yini. Konke lokhu ngokucabanga kwakhe nje, futhi thina singukuvezwa obala kwemicabango yakhe ngokuthi wawuyini. Futhi wadingeka ukuthi ehle ukuze asuse isono. Akekho omunye owayengakwenza. Kwakungekho noyedwa owayefanele ukukwenza. Akekho noyedwa owayengakwenza, kepha nguye futhi wakwenza. Kwase kuthi-ke ngenkathi lokho kuphila kukhishwa kulowo mzimba umuntu okwabe kuyindodana kaNkulunkulu, amandla akhe okudala enza indlu njenganoma yiphi inkontileka, wakha indlu angena kuyo qobo lwakhe uNkulunkulu wakwenza lokho. Kwase kuthi-ke ngenkathi lokho kuphila sekuthathwa igazi imvelo yalo lathululwa emhlabathini njenjengalo nje elika Abela elathululwa emhlabathini.
Blood came the Holy Spirit of God.
Kodwa kulelo gazi kwaphuma umoya ongcwele kaNkulunkulu, nalo wathunyelwa kumuntu ngosuku lwePentecost ukuba abandakanywe nomthatshelo owabafelayo. Ayikho enye indlela ezweni esingakuthola ngayo uphawu qobo lwalo.
Look, if you were guilty of death.
Bukani, uma wawunecala lokufa futhi wazi ukuthi wawuzoya esihlalweni sikagesi, futhi khumbula ukwenqaba Dallas, lalelani, ukwenqaba igazi likaJesu Kristu uphawu lwegazi lakhe. Uma ulubona futhi ulwenqabe, uzobhekana nokwahlulelwa unegazi lakhe ezandleni zakho. Soni lunga lebandla, kukhumbule lokho. Ukuba-ke uLee Oswald ubengahle akwazi lezo zinsuku ezimbalwa nalokho kujuluka phambi kwaleyo nkantolo enkulu yamajaji abezobhekana nayo, futhi azi ngokubulala umongameli ukuthi bekungeke kube khona ngisho nakhashaza elilodwa lesihawu, ufanele ukuthi angazizwa enjani lowo muntu. Bekungaba yinto esabisa kabi akazange abhekane nakho ngoba omunye umkho wamdubula. Kodwa acabanga ngokuhlala lapho ngaphambi kwenkantolo enkulu ethukuthele yamajaji, legazi lomfowakini lisezandleni zakho umongameli we-United States. Lokho bekungaba yinto epholile kinini abantu enedlula igazi likaJesu Kristu lapho niyoma ezinkantolo zikaNkulunkulu. Uduluke uma wazi u-Oswald akukho abengakwenza kunokuba ashiye lokhu ukuphila ngenxa yakhe, kodwa uNkulunkulu wena ukushiya phakade usuke ebukhoneni bakhe kuyoba yinto esabeka kabi. Qaphelani, Uguba benizoza ezinkantolo ngenxa yokuba lecala beningafunisisa ummeli obedlula bonke ebeningabathola noma ubani ubengakwenza. Kuthi wonke umuntu enzele ezweni angikatheli ukuthi uphuma ekhaya eliluke kanjani unecala egazi kaJesu Kristu azukuba usemukele ukuxolelwa kwalo. Nendlela kuphela owazi ngayo ukuthi ukuxolelwa kuyikho uma uphawu luzibeka lona uqobo phezu kwakho futhi unophawu. Kaphelani, ninecala futhi benizofunisisa ummeli obedlula bonke obungabathola ukuba amele icala lakho futhi ukuba bengizoya ekwahluleleni kwaNkulunkulu. Angifuni mpriest, angifuni muntu, ngifuna ummeli obedlula bonke engingabathola ukuba amele icala lami. Ake ngithi kulokhu kuwe mngani wami ongumKristu, ummeli wethu ungumahluleli futhi nomahluleli wethu waba ngummeli wethu. Icala seliqediwe uma semukela ukuxolela kwakhe. Umahluleli qobo lwakhe wehla wathe eba ngummeli, nommeli nomahluleli ngumuntu ofanayo. UNkulunkulu ba ngumuntu ukuze alungise umuntu ngokufa kwakhe uqobo aye kubeke phezu kwakhe. Haleluya! Lokho kuchaza ukuthi akadunyiswe uNkulunkulu wethu, ufanele zonke izindumiso. Umahluleli wethu nommeli wethu ngumuntu ofanayo.
The Holy Ghost is the token.
Umoya ongcwele uphawu ukuthi sesixolelwe, icala selivaliwe. Wonke osilizini nowesifazane ngeqiniso owamukela umbhapathiso kamoya ongcwele uvivinyiwe ubandakanywa nommeli wakhe nomahluleli wakhe nomthathelo wakhe nophawu analo aluphetheyo lukhombisa ukuthi uhambo lwakhe selukhokhelwe oluya enkazimulweni. Amen. Sekuphelile.
He holds that token. It's his. The baptism of the Holy Spirit, which is a witness of the resurrection.
Uphethe lelo phawu ngolwakhe ubhapathiso kamoya ongcwele ongufakazi wokuvuka kukaJesu. Amen. Niyakukholwa na? Leyo inkomba yakho, uphethe uphawu.
Now if you haven't got that token, you'll not be coming in.
Manje uma ungenalo lelo phawu ungeke ungene, ufanele ube nophawu. Leyo intengo edingekayo. Nangibona igazi liwuphawu. Nangibona igazi ngodlula kini.
You must have the token.
Ufanele ube nophawu. Uma ungenalo ngani ungeke uhambe. Ufanele ube nophawu.
If the token was
uma uphawu lwalungaveziwe obala, uphawu lungakhonjiswanga ezansi lapho, ngisho nesivumelwano sasingasebenzi, wena uthi awu manje mfowethu Branham, manje awume umdludlu nje kunjalo impela.
The token was above the covenant.
Uphawu lwalungaphezu kwesivumelwano ngokuba u-Israyeli wayenesivumelwano ukuba asokwe futhi noma yiliphi iJuda lalingaphuma futhi likhombise noma yimuphi umuntu ngingafakazisa kuwe ukuthi ngisokiwe ngiyiJuda ngisokwe ngokomyalo kaJehova. Kodwa nokho lokho kwakungamqoshi uma uphawu lwalungekho lapho futhi ufanele aluveze obala uphawu. Ngiyakuthola na? Uphawu lufanele lube lapho noma kanjani futhi uma usezivumelwaneni, uma noma yiliphi iJuda lalizothi angibheke igazi emnyango wami, ngingafakazisa ukuthi ngiyiJuda lesivumelwano, ingelosi yokufa yayimthola. Akulandaba ukuthi lalethembeke kanjani ukuthi laliyilunga lebandla kangakanani, lalikhokhe izishumi kangakanani, ukuthi lalisho kanjani ukuthi lalikholwa nguJehova. UJehova wethu unophawu futhi uyakwazi namhlanje futhi. Kuzofanele kube njalo, kufanele kube njalo. Ngokuba ayikho enye indlela phansi kwezulu, ayikho elinye igama elinikwe noma ngayiphi indlela. Akulandaba ukuthi lithe kanjani, lethembeke kanjani, lelo phawu luzofanele ube lapho futhi luveze obala. Ikhathi wena uthi awu ngabulala iwundu futhi ngalifaka kujeke ngilibeke ngemuva lapha, akusikho lokho akushoyo. Lifanele libe sekhothamo nasendaweni yasemnyango, lifanele liveze obala. Nokuphila kwakho kuzofanele kuveze obala uphawu olukuwe. Oli namaphele kodlali yini ndaba ngani niphule izinwele napenda ubuso isilisa amatayi angolile ngezinto kuphi lapho kuveze obala kwegazi lenkosi yami uJesu Kristu liwuphawu khona lukamoya ongcwele na? Wena unesimo sokumesaba uNkulunkulu futhi ukubiza ngobuthakathi nakho konke okunye imisebenzi kaNkulunkulu buthakathi, uluveza kanjani uphawu obala na? Bathe ngiphethe angikhathali ukuthi uyini. Ngibaphethe ngipress angikhathali ukuthi uyini. Lela Paul uzofanele lube lapho uNkulunkulu uyaludinga futhi lutho olunye kuphela lolo. Wena uthi awunginezwe kudokotela angikhathali ukuthi izinto ezingakonazo. uNkulunkulu udinga lela Paul futhi layo kuphela. Kwisibonakaliso sokuthi indlela yakho ikhokhelwe. Akazi ukuthatha izincwadi zakho ezichaza ngawe noma enye into ethize. Uzofika abe nalela Paul. Umshayeli webhasi uthi lapha awume kancane lolo akusilo uPaul wami. Indoda yeBhanoyi ithi awu phuma uye lapho manje ithikithi liuPaul. Uphume uye lapho futhi utshele umshayeli weBhanoyi lapha ngifuna ukungena eBhanoyini lakho kubiza malini. Hamba uyongena bese uthatha uPaul wakho. Oh ngizokukhokhela. Angikwazi ukuthatha ungeke ungene eBhanoyini lami uze uhambe uyokhokha intengo bese uthola uPaul. Ngifuna uPaul.
You say, well, I went to school, I've done this,
I've done this. I'm going to tell you what you're doing. Ufanele ube nophawu kuwenjalo awungeni. Amen futhi amen anikubona na.
God requires that token.
uNkulunkulu udinga lelo phawu. Nga ngibona igazi futhi ngodlula kini kuphela uma ngibona uphawu. Lalungavezi obala izivumelwano sasingasebenzi nisho. IJuda lalingasho ngokoqobo futhi lizifakazele ukuthi liyiJuda lishokile. Lalingathatha abazalwane liphume bese lithi bukani lapha ngisokiwe. Lokho kwakungasho neyodwa into. Wena uthi ngiyiMethodist, ngiyiBaptist, ngiyiPentecostal, ngiyilokhu, ngiyilokho, lokho akusho neyodwa into. Uzofanele ube nophawu. Futhi uma kufika uPaul ufakaza ngoKristu wathi lwalo uzofakaza noKristu uyizwi futhi ungakuphela njalo ukuthi iBhayibheli liqinisile ingxenye yalo kodwa ube ulokhu usathi unophawu kanti uPaul ungufakazi bukaJesu Kristu na niyabo yilapho engimangala khona. Oh uthi angikholwa ngikholwa ukuthi izinsuku zesimangaliso. Oh buka ngaphandle akukho phawu lapho. uPaul uphuzelela lonke izi ngoAmen yonke into ngoba luNkulunkulu uqobolwalo niyabo. Kulungile kodwa uma uPaul walungekho lapho isivumelwano sasingasebenzi sasichithwa. Uyafana manje akuna ndaba ukuthi usho kangakanani ubungasho kangakanani ukuthi ngiwakholwa onke amazwi eBhayibhelini uthi mfundi Branham ngingakutaphunela uhafu walelo Bhayibheli lonke iBhayibheli ngenhliziyo ngikholwa konke nokuncinyane kwalo. Lokho kuhle uSathane uyakwenza naye. Uthatha uPaul. Awu mfundi Branham nginobonda lwami lugcwele iziqu nginezicu zobuciko futhi nginezicu zobudokotela ne-LLD yesilathini futhi oh ngibhale izincwadi ngenze lokhu ngenze konke ngenze zonke lezi zinto. Angikhathali lokho kulungile kepha nokho kuzofanele ube nophawu. uPaul usalokhu lufuneka uPaul. Wena uthi ngisitudeni seBhayibheli ngingumuntu olungileyo ngilokhu lokho lokho kungaba kahle konke lokho kulungile kodwa usalokhu kufanele kube nophawu. Manje ukufa kwase kulungele ukugadla kwiGibhithe noma nini futhi kanjalo nokufa sekulungele ukugadla esizweni manje noma nini. Ana dina ngizwa okuthize njengobaba wakho washo isiPaulo ngesinye isikhathi bengihlala njalo ngikuthanda lokho wathi uyazi lesi sizwe nezono ezifanayo uma uNkulunkulu ededela iMelika izedlulele nalokho ekwenzayo uyobe ebophezeleke ngomthetho wokulunga ukuvusa iSodoma neGomoro futhi axolise kubo ngokubashisa futhi lokho kuqinisile.
Remember Israel
kubulala Israel wahlawula ngazo zonke izono zendawo siyabanjalo nathi.
Siyasiqeka
kanjani na? Kophani mbi izikhali buyela kuNkulunkulu bandla. Angisho lezi zinto kuba ngehluke. Nginitshela njengesexwayiso kholwane. Ukufa kwase kulungele ukugadla uNkulunkulu wayebakhombisile umusa wakhe nesawusakhe ngamandla nezibonakaliso nezimangaliso. Wenze kanjalo ke namhlanje ngaphambi kokuba athathe ibandla alikhiphe. Babesalokhu bengakufisi kuphenduka kuba bakholwe umlayezo. Niyabonga ukukhona umlayezo ngaphambi nje kokukhishwa kwebandla. Kuyofanele ube khona njalo. Uyafana manje. Bonke ukwenzeka kokomoya kuyisibonakaliso esivela kuNkulunkulu. Niyakukhona lokho na? Njengomlayezo ukukhona isibonakaliso bese ke umlayezo ulandela isibonakaliso. uNkulunkulu watshela uMose wathi uma bengayibulikholwa iphimbo lesibonakaliso sokuqala mhlawumbe bayolikholwa iphimbo lesibonakaliso sesibili. Manje uma nibona izibonakaliso zenzeka futhi kungekho umlayezo emva kwaso kuyisikole esifanayo nje esidala sesayensi ezenkolo futhi kwehle njalo lokho bekungaveli kuNkulunkulu. Kodwa lapho okukhona khona isibonakaliso esikhonjiswayo umlayezo uyasilandela. Manje bukani uJesu ufika esidaweni ngabe nginivala izindebe na kumbe noma ubani osempopheni lapha kuzwakala sengathi umsindo uyabuya mhlawumbe uthe ukuphakama kancane ngifuna nikuthole ngenkathi uJesu efika esidaweni akazange asho okuningi kakhulu kubantu wonke umuntu wayemfuna ebandleni lakhe lo mprofeti osemncane sidabuye kakhulu nje ukuba naye wayephilisa abagulayo udumo kuNkulunkulu uNkulunkulu usivusele umuntu omkhulu phakathi kwethu lokho kwakukuhle. Ngakho ngelinye ilanga kufika endawaneni lapho leso kwakuyisibonakaliso sakhe u-Isaya 35 wathi kuyoba isibonakaliso unyonga luya kutshekula njengenduzele kanjalo njalo izimpumputhe zibone kwakuyisibonakaliso. Wasiveza obala isibonakaliso sakhe njengomesiya kanjalo njalo futhi bona abaningi babo bathi yebo ngangingakuyela lokho. Awu manje uma leso kwakuyisibonakaliso kuzofanele kube khona isiphimbo laleso sibonakaliso. Kwakuyini iphimbo emva kwalo na lapho eqala ukufundisa imfundiso yakhe futhi ebabiza ngesigejani sezinyoka otshanini akathandwanga ngabantu kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke yabo ngenkathi kufika iphimbo nesibonakaliso. Isibonakaliso sahamba kuqala uMose wehlela eGibhithe nesibonakaliso futhi waphosa phansi induku yakhe yaphenduka inyoka leso kwakuyisibonakaliso. Kodwa emva kwesikhashana iphimbo lifika nesibonakaliso ngaleyo nkathi ke kwase kwehlukile. Yabo abakufuni lokho iphimbo lifanele lilandele isibonakaliso futhi asikho esinye isikhathi okwakungake kufike ngaso kodwa ngaleso sikhathi ngoba kwase kuyisikhathi sokuba imibhalo igcwaliseke. Bukani ukuthi wamtshelani esahleni esivuthayo ngikubonile ukububula futhi ngezwa ngalabo bantu bami futhi ngazibona izintupheko zabo ngezinduna ezibhilazayo zaseGibhithe futhi ngiyasikhumbula isithembiso sami engasenza ku-Abrahama. Iminyaka engamakhulu amane yase iphelelwe yisikhathi futhi watshela u-Abrahama ukuthi babeyoba sezansi lapho niyabo asikho esinye isikhathi okwakuzoba ngaso uMose wayezofika nje ngaso leso sikhathi. Iwashe likhulu kaNkulunkulu sishaya ngokuphelele isikhathi ngeke libe phambili noma lisale ngomzuzwana wodwa kuyaba ngesikhathi ngqo. Aw ngakho niyabo yonke into yayihamba kahle nje kwakungeke kufike ngezinye izikhathi kanjalo lezi zinto bezingeke zifike ngezinye izikhathi. Lokhu kwangeke kufike ngezinsuku zikaLuther, kwangeke kufike ngezinsuku zikaWesley, izinsuku zamaBaptist noma amaMethodist, ngezinsuku zawo kwakungeke kufike, kufanele kufike manje. Ulithi lizofanele abe yisizwe, amabandla lizofanele libe njengoba enjalo manje, kwakufanele kube khona umlayezo wesithathu, unyaka webandla wesithathu. Kwakufanele kube khona iLaodikeya lalingeke libumbeke kuze kufike iPentecoste base bedubula isivimbo sabo base beyaphuma futhi bahlela base benza lokho abakwenzayo. Manjena ke kufanele kufike bese kufika inkosi ngenkathi beyikhiphela ngaphandle kwebandla iyizwi bayesaba kuphosela lelozi inselelo noma kuphi bathula du ngalo kodwa nokho bayaqophisana ngalo. Echicago lapho esikhathini esinye sithe sedlule ngenkathi inkosi inginika umbono nganginabefundisi abangamakhulu amathathu ezansi lapho ngathi manje ngiyazi ukuthi yini mayelana nenzalo yenyoka kanjalo njalo. Ngathi omunye wenu thatha iBhayibheli lakho bese uza bese uma eduze kwami bese ufakazisa ukuthi akunjalo. Isigejane esithule ukwedlula zonke owake wazizwe ngathi manje-ke sukani emva kwami niyabo kungaphandle kwesikole sabo sokucabanga nokho bathi umfowethu Branham ungumprofethi uma egcotshiwe kodwa uma ugcobo lungasekho kuye angazi uma lokho kungesikho kuphawula kukaso sayensi oxovekile. Lona impela igama elithi umprofethi lichaza ukuthi umambuli wezwi ngokukaNkulunkulu izwi lenkosi lidla kuba prophethi. Wakhonjwa kanjalo uJesu futhi bathi emva kokuvuka bathi siyazi wayengumprofethi kaNkulunkulu niyabo akekho ongenza lezi zinto uNkulunkulu engenayo manje-ke bengenakuwemukela umlayezo wakhe. Baba ngana kumemukela uJohane futhi waye umprofeti. Baba ngana kumemukela uElijah namunye wabo bonke babo futhi babe nesambulo sobuNkulunkulu. Igama lesingisi umprofeti amagama esingisi angasho noma yini lichaza umshumayeli. Kodwa uma uthi umprofeti oweBhayibheli elidala lalichaza umboni nezincwadi zakhe ezichaza ngaye kwakungukuthi akushilo kwenzeke naleso kwakuyisibonakaliso sokuthi wayengumprofethi yena futhi leso kwakuyisibonakaliso sokuthi wayenesambulo sobuNkulunkulu seze lotshiweyo noNkulunkulu bese esiqinisa-ke emva kwakhe asifakazise kanjani na awu kuzofanele nje kube ngaleyo ndlela yilokho kuphela ayikho indlela yokukujikeleza uNkulunkulu wathi kuyoba ngaleyo ndlela futhi nakho lapho okhona kodwa nakho namhlanje niyabo lolo phawu luzofanele lube lapho lokho kukhomba lelo zwi futhi kulenze libe iqiniso ngempela. Manje-ke wethembisa kanjani, wakulungisa kanjani konke okwabantu bezwe lesi thembiso manje ngenkathi ezoba nalolu phumo olwalungumfanekiso? Manje ngizozama ukuqeda cishe kweminye imizuzu eyishumi nanhlanu engamashumi amabili ngomlayezo. Qaphelisisani manje, ngifuna nithole lokhu ngoba ngingahle ngingaphinde nginibone futhi, niyabo. Qaphelani manje, qaphelisisani ukuthi wabalungiselela kanjani abantu bakhe. Bangaki owaziyo ukuthi akaziguquli neze izindlela zakhe na akakwenzi neze? Uyi manje bukani eBhayibhelini lonke bese nibona ukuthi wake wakuguqula yini? Qhaba umnumzane. Wabalungisa kanjani abantu na kuqala wathumela umprofethi enesibonakaliso okwabe kungumose? Kunjalo na nesibonakaliso sasinomlayezo, umlayezo ukuba bazilungiselele babephumela ezweni elalethenjisiwe. Manje-ke wayenenkomba yalo mprofethi ukuthi ukukhanya kwakungaphezu kwakhe. Intika yomlilo yayilandela lo mprofethi, siyakwazi lokho. Yajabula ihlane noMose, siyakuqonda lokho. Wase-ke ebanika uphawu lube yisiqiniseko sokuthi babengadingeki ukuthi besabe konke ukucasuka nokwethuka izanya lapho athi khona ngangibona lolo phawu ngodlula kini. Thethisani ukuthi wakwenza kanjani manje. Walungisa ukuqala isibonakaliso, isithunywa, umlayezo okhonjiwe, inkomba yesithunywa, nophawu lwesiqiniseko sokuthi indlela yase ikhokhelwe sebeqonde ezweni lesithembiso. Into efanayo wenzile namhlanje. Wenzani na? Wasithumelela umoya ongcwele, umoya ongcwele uyisithunywa nenkomba yangokombhalo yakhe, uqobo imkhomba ephakathi kwethu onguye izolo namuhla naphakade. Lapho lukhiliseko yini bona esabisayo? Imali yethu yakugibela isivele ikhokhiwe kuli sibandakanywa nomhlatshelo wethu. Angeke akuthicilela phansi, wakwethembisa lokho. Sibandakanyiwe. Uyisrayeli ephuma eGibhithe njengoba ngishilo, kunjengomlobokazi ephuma ebandleni. Ngenkathi uMose eqala inkonzo yakhe, u-Israyeli wonke waxoxana ndawonye egosheni ukuba akhuleke futhi akhonze impela evela kuzo zonke izingxenye zeGibhithe. Ileyo ndlela umlobokazi azoyenza liyophuma kubo bonke abakamunye, abakambili, abakamthathu nazo zonke ezinye izinhlobo liyophuma lifanele. Manje siyafunda lapha kumaHebheru ithina manje into yokuqala esifanele sicabange ngayo liphuma kuzo zonke izingxenye, liphuma phakathi kwakho konke okungakholwa. Manje umoya ongcwele wethembisa ukubiza konke lokho ngezinsuku zokugcina liphuma phakathi kwabangakholwa. Aphelani siyathola kumaHebheru eshumi elamashumi amabili nesithupha, nginakho kubhalwe phansi lapha. Kusho lokhu, uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso, akusekho umnikelo ngesono. Niyabo, uma ungakholwa ngamabomu. Manje uma nizoqaphela engingakusho lapha, uma nizonginika umzuzwana ngize ngenze lo mfanekiso ngomdwebo, ngiyezwa emoyeni akuzwakalanga kahle. Niyabo, qaphelani. Nanka amaHebheru asendleleni yawo yokuphuma. UNkulunkulu wakhetha indoda ayishumi nambili noma uMose wenze njalo ngesandla sikaNkulunkulu ukuwela nokuhlola izwe, abuya futhi abuya nophawu lwezwe. Uthi ngenkathi esefika lapho ayishumi kuwo ayesaba ukuthi awafe. Ngani? Athi lawo ma-Amaleki phezulu lapho sibukeka njengezintethe kuwo. UJoshua noKalebi bayabuya beletha ubufakazi obubonakalayo. Singakwenza. Nyabo lawo ngamakholo athiyeka emngeleni edlula kule misuka ehlukeneyo edlula nasebandleni nokujoyina ibandla nemibhaphathizo nezimo. Kodwa uma sekufika ekukhuphukeleni ngokuya ekuweleleni ngaphesheya ukuba athwale uphawu kufakazi kubonakalayo bokuthi izwe likhona ukuthi ukuphila uJesu Kristu akaphile kukwelinye izinga uhlala kukho unathi ukithi manje. Uma sekufika kulokho abakukholwanga lokho. Lokho kwakukukhulu kakhulu nyabo futhi bayabuya futhi bona bonke bafele ehlane akukhona munye owawelayo. Futhi nyabo uma singakholwa thina ama-Methodists, ma-Baptists, Presbyterian, ngathemba ukuthi uthisha wami omdala uhlezi lapha namhlanje uDokotela Roy E. Davis. Abaningi benu uyamazi khona lapha e-Fort Worth. Mhlawumbe uhlezi phakathi lapha. Ngiyakhumbula sazixoxa lezi zinto kweminingi eminingi iminyaka edlula wangibhaphathizela ekukholweni ibandla lemishini yamaBaptist. Kuni sibuka phakathi lapha manje uma senyukela kulelozwe elingumngele uthi awu udume kuNkulunkulu ngakhuluma ngezilimi haleluya akusikho lokho. Uma ungathi ungakholwa lutho okwalelozi ukhona okungalungile olwazini lwakho lwesipiliyoni yabo. Wenyukela ezweni bese ubona ukuthi likhona. Uyabona ukuthi uJesu uvukile uphakathi kwethu uzwa izwi elilandela umlayezo futhi ube usalokhu ungalikholwa. Uyazi ukuthi kwenzekani na manje ke bafela khona impela ehlane. Uma sona ngamabomo emva kokuba sesemukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngesono yilokho incwadi yamaHebheru efisela khona. Futhi manje phezisani njengoba sibona izibonakaliso ezinkulu zesikhathi sokubheni emhlabeni azethembisayo kusexwayisa kakhulu kangakanani ukuthi isikhathi sesiseduze. Yekani ukungakholwa, buthanani ndawonye, sifanele sithandane futhi sikholwe futhi sizehlukanise nazo. Kaphelani babengesikho nje ukubuthana ndawonye bese bekhuluma ngomlayezo babefanele bangene kuwo bangene phansi kwegazi. Hayi ukuba bafike bathi niyazi uMose wasitshela isithunywa wathi wasitshela ukuthi sifanele sibe negazi. Ngicabangani ngalo bafana na kwakungesikho lokho. Bulalani iwundu bese niba negazi phezulu lapho. Singafika futhi sihlale futhi sivumelane nezi nakho konke okunye kodwa singabi nalolo phawu. Kusisize ngani na? Akusizi lutho. Ngenani phansi kwalo. Wayengenacala noma ubani owayengaphandle kwalelo gazi futhi akanacala lanoma ubani namhlanje ongekho ngaphansi kophawu. Wonke umndeni baphephe kuphela ngenkathi bephansi kophawu nophawu lwaluvezwe obala umndeni wonke. Nyakukholwa lokho na? Namhlanje besifanele sikukhumbule lokho bantu abantwana bethu nalo nyaka wamabhungu namatshiki wombhedo nomculo wokuzibinya nezinto esedlula kuzo nazo zonke lezi lapha ama-Beatles nezilwanyakazane. Futhi niyazi yini ukuthi konke kumelwe lapha encwadini yeBhayibheli na? Iyakusho lokho esambulweni impela iyakusho kanjani abantu bona bona niyabona abasiwa bafile ngeke bakwazi ukuvuka babengekho neze ephakathi babengekho ngisho nasekucabangeni ngakho bayobhubha bayophela inguna phakade bashabalaliswe nya bayojeziswa isikhathi esiyiminyakanyaka ngalokho abakwenzile. Kodwa noma yini enesiqalo inesiphelo yilokho okungenasiqalo okungenasiphelo. Sinye kuphela isimo sokuphila okuphakade isimo esisodwa sokuphila okuphakade silela lokho. Kaphelani uJoshua isathiwo sesibili kaJoshua isihlebe esikholwayo sabezizwe sasizwile nomndeni waso sabaletha phansi kwentambo ebovu okwakuwuphawu oluvela ezithunyweni zikaJoshua. Ingelosi kaNkulunkulu ebhubhisayo yaluhlonipha lolo phawu futhi lolo kuphela kulowo muzi kwakukhona isidingakalo sikaNkulunkulu ngezinceku zakhe ukuthi uNkulunkulu wayedinga lolu phawu futhi kwakuyilona kuphela. Angikhathali uma kwakuyimejo lobho uma kwakungumuntu ongcwele kunabo bonke edolobheni uma babesonke ebandleni elikhulu kunawo onke edolobheni yonke into edolobheni yawa ngaphandle kwaleyo ndlu uNkulunkulu yedwa kwaba waluhlonipha lolo phawu. Aphelani Jericho lalizwile ukuthi uNkulunkulu wayenza izinto ezinkulu kodwa abasithathanga isixwayiso. Banjalo nabantu namhlanje bezwa ukuthi uNkulunkulu ubenzani eminyakeni embalo edlule kodwa ngeke bakunake. Lamandla amakhulu omusa nesibonakaliso njengoba ethembisa njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo. Wayethembisa kanjani ukuthi leyo nto iyoba njalo? Lezisani ukuthi kwenzekeni eSodoma? Kumbulani kwakukhona isibonakaliso saseSodoma kodwa isithunywa sikamalakwesine besokuthola izinhliziyo zabantu zibuyele kobaba, obaba bePentecoste babuyele eBhayibhelini. Ngeke lisabakhona iBhayibheli enye into lethi isambulo sonke sikaNkulunkulu. Futhi omunye uthi awu ngikholwa lengxenye angazi ngaleyo. Isithunywa sangempela sikaNkulunkulu sikushintshe sikubuyisele entweni yonke. Nabo qaphelani yilokho umoya ongcwele okwenzayo ukubuyisela kulo lonke izwi likaNkulunkulu. Umusa wakhe wawukade ukhonjisiwe, ukwahlulela kwakhe kwakulandela. Bangahle ukuba bakholwa ukuthi babephephile ezindlini zabo ezinkulu zamahlelo ababenazo lapho eJericho kodwa bathola ukuthi akusebenzanga. Kusho ukuthi babekade bekhona abanye mhlawumbe abangena lapho ngenye indlela. Kwakukhona abafana abathi ababebabili abangena lapho futhi batshelwa ukuba baqoqele ndawonye yonke inzalo eyameselwa ngaphambili. Futhi wathola futhi sasebenzisa indlu yaso yaba yindlu yokukhonzela futhi semukela izithunywa. Sase-ke sibafaka bonke edolobheni lakubo ababezokholwa phansi kophawu. Owesifazane oyedwa kuyo yonke leyo ndlela enkulu yokuphatha. Owesifazane omncane oyedwa naye engonegama elibi mhlampe esaxoshwa kuwo onke amabandla edolobheni kodwa wasikholwa leso sithunywa. Leso sithunywa sashiya uphawu isibonakaliso noNkulunkulu ahlonipha uphawu. Kunjalo nanamhlanje kumbulani nje ngenkathi kufika umbhubhisi onolaka kaNkulunkulu leyo nqubo enkulu yawa uphawu lwagcina indlu yakubo iphephile. Hayi ngoba waye ngowesifazane olungileyo, ngoba waye nokukholwa futhi wabheka uphawu. Manje ukuba ke wathi yebo lawo bekuyindoda ekahle impela ngijabulele umlayezo abawunikezile kodwa aqiniso uzwakala nje uthi ukuba uhlobo olubuwula ukuba naleyo ntambo ilengela ngaphandle efaselini lami ngizovele nje ngiyidonsele ngaphakathi. Yayizowa! Yayizowa uNkulunkulu wahlonipha uphawu kuphela. Uyafana njengophawu lokuphila oluseGibhithe. UJoshua wayeyomfanekiso kaJesu ngoba ukuthi Joshua kuchaza ukuthi Jehova msindisi wayeyomfanekiso kaJesu wayeneqiniso esibonakalisweni sophawu lwesithunywa sakhe esasisishumayelile. UJoshua wahlala eneqiniso kuleso sibonakaliso sophawu. Wonke oyengaphansi kwaso wasindiswa eGibhithe, wonke ophansi kwaso wasindiswa eJericho. Ikhasi lewundlu lingumfanekiso namhlanje wophawu ukuthi umoya ongcwele uphawu lwanamhlanje. Wonke ophansi kwawo uphephile, wonke ongekho phansi kwawo akaphephile. KumaHebheru 13:12 ubizwa ngesivumelwano esimiyo njalo. Isivumelwano esidala sasiyinto eyodwa, lesi ngesisha, lesi yisivumelwano esimiyo njalo. Igazi likaNkulunkulu eliboshwe isithembiso liyasikhulula esonweni nasehlazweni futhi sehlukile ezweni lonke. Awudingi ukuba ugcoke ngokwehlukile, wonke umuntu angagcoka ngokwehlukile, ufanele ngaphakathi wehluke. Ukuphila kungaphakathi, hhayi ukugcoka kwembatha umbuso kaNkulunkulu. Awusikho ukudla nokuphuza noma kwembatha izingubo ecebezelayo kodwa ukubekezela ubuvi ubele ukukhuthazela kumoya ongcwele. Manje izethembiso siyakhulula esonweni sikhombisa ukuthi uNkulunkulu akasikhumbulanga isono sakho. UDavid nje wathi ubusisiwe umuntu uNkulunkulu angaye kumbalela isono futhi uNkulunkulu akasoze asibalela isono phezu kwalolo phawu ngoba uphawu luyisibonakaliso esikhokhelwe uNkulunkulu asevele usemukelile futhi unophawu lwaso ukukholwa kwakho kusithengile. Futhi unenani lokuthenga ukuhlengwa kwakho emzimbeni wakho ukumkhonza nokukhombisa izithembiso zakhe namandla. Ithethamisha lisha lichaza isivumelwano esisha. Ikazi lichaza ukuphila. Itestamenti elisha liyitestamenti likamoya ongcwele. Umoya ongcwele unikeza ubufakazi balokho uJesu Kristu akuvuse kwabafileyo. Bakukhombisa ukuthi uJesu wayesehlangabezane nazo zonke izifinakalo ngathi futhi uyaphila namhlanje. UPawulu ufakazisa ukuthi uyaphila ukuba azibandakanye nathi ngokwesithembiso sakhe. Manje umuntu angalifunda kanjani iBhayibheli futhi abone ukuthi wakwethembisa futhi ebona uKristu ebuya ngalezi zinsuku zokugcina ngesimo samoya ongcwele futhi azibandakanye ngokuzikhomba ephila na? Lolo uphawu, leso isibonakaliso, lelo yinani elikhokhiwe. Ungakwenzi, ungalokothi neze wethembele emadlingozini athile ngizwe kugodola kwehla ngomhlane wami futhi ngihogele okuthize ngabona igazi elithize ezandleni zami noma amafutha athize noma ngizuze izicu zami zebhashela noma ngisine emoyeni ngamemeza ngakhuluma ngezilimi. Lezo zinto zingahle ukuba zilungile, angimelele ngalutho nazo, kodwa lokho akusikho engikhuluma ngakho. Ngikhuluma ngenkomba yophawu uJesu Kristu wavuka futhi ukithi manje ezikhomba yena uqobo ukuba aphinde aqinisekise izwi lakhe elithenjisiwe lalolu usuku. Amen. Manje-ke wena noKristu nimunye, uNkulunkulu noKristu bamunye. Lolo suku niyokwazi ukuthi mina ngikubaba, ubaba ukimi, nami ngikini, nani nikimi. Nango uNkulunkulu ezibonakalisa enyameni yomuntu ezikhombisa yena ephila emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili. Lolo uphawu. Uma ningekho phakathi ngenani masinya ngempela bangani. Ngingasho ukuba isikhathi sesedlule kakhulu, inguna phakathi asazi. Uveza ubukhona bakhe iTestamente elisha, igazi futhi liyaphila manje lenza iziqinisekiso futhi ngoba ukhona sinelungelo lakho konke asithengele. Owesilisa onombhaphathizi kamoya ongcwele noma owesifazane onombhaphathizi kamoya ongcwele unelungelo kukho konke uJesu asithengele khona ngokuba leso isibonakaliso esinaso lawo ngamandla okuthenga. Ake sithi isibonelo nje, wena uthi awu mfowethu Branham uchaza ukuthini na? Lapha ngikwenza kucace manje futhi ngifuna nina abantu abagulayo ukuba nikuthole lokhu. Vukani. Ukuba bengifa indlala futhi ngiwazi ulofu wesinkwa, ake sithi ubiza uthi uBhobho noZuka, bese kufika umfowethu bese ethi nanku uthi uBhobho noZuka mfowethu Branham uyafa indlala, thatha lo uthi uBhobho noZuka. Manje uyazi ngingajabula impela nje ngalokho uthi uBhobho noZuka esandleni sami, njengoba ngingakwenza ngesinkwa esandleni sami, ngoba nginalo inani lokuthenga, nginophawu oluthenga isinkwa. Futhi khona lapho kukhona isinkwa, futhi into kuphela ngibambe uphawu uthi uBhobho noZuka othenga isinkwa. Ngijabula impela nje ngophawu njengoba ngingenza ngesinkwa. Manje uma unombhaphathizo kamoya ongcwele, lolo uphawu lokuthi unayo yonke into enokuhlengeka uJesu ayifelayo. Ingeyakho, isesandleni sakho. Uyesaba ukuyibiza ngeyakho na? Uma ngiyifaka ephaketheni lami bese ngithi awu angazi noma ngingasithenga leso sinkwa noma cha, ngiyofa indlala. Kodwa khumbulani umuwebi uthi nginesidingakalo esisodwa, mnumzane Branham owodwa uthi uBhobho noZuka ungawuthola ulofu wesinkwa, nginawo. Amen. Lokho kuqeda konke. Yaleso sizathu singaboni izinto eziningi kakhulu zenziwa namhlanje. Uphawu aluveziwe obala, uphawu lwangempela. Oh, sinazo zonke izinhlobo zezinto eziyizombumbulu, kodwa ngiqonde uphawu lwangempela. Bukani manje-ke uma siqonda futhi siluveze uphawu, ukuphila okwathathelwa uphawu, igazi liyazikhulumela. Khumbulani igazi esivumelwano lalivunywa nophawu, lezwi liyasiqinisekisa ngesithembiso. Uphawu luyisibonakaliso ukuthi ukuthenga kwenzelwe thina. Manje uma ungafakiwe wena kulokho, awu kuzobala, awusoze wathola lutho. Uhamba nje udabule emgceni womkhuleko, uhambe uyophuma ngemuva, uhambe wenyukele e-altari futhi ubuke phezulu, uhambe uyophuma ngemuva. Kodwa umfowethu, uma lolo phawu lukelwa fakwa enhliziyweni yakho, futhi uyazi ukuthi ukuvuka kukaJesu Kristu kuwe kukhona okwenzekayo, awukho lutho oluzokujikisa. Uyazi ukuthi ungowakuphi. ukulithobela ngokugcwele lonke izwi likaNkulunkulu kukunika imvume ophaweni futhi lutho olunye. Ubusisiwe oyenza yonke imiyalo yakhe angaba nelungelo emthini wokuphila. Manje-ke uma sikhuleka sifanele sibe nophawu ukuba siluveze kanye nemikhuleko yethu. Manje ningayehluleki ukuthola lokho. Uma nikhuleka nifanele nibe nophawu ukuba nilubambe phezu komkhuleko wenu. Uma ningakwenzi, khulekani kuze kufike uphawu ngoba anethekiswanga ukuwamukela. Niyabo, ufanele ube nalolu phawu kuqala. Lelo yinani elikhokhayo ukukholwa kwakho okukukholwa. Manje isibonakaliso sokuthoba ugcwele ukwesaba kusekho. UPawulu usitshela ukuthi igazi likhuluma okukhulu. Wena uthi igazi liyakhuluma. Yebo, igazi liyakhuluma. Genesisi 4:10 siyathola ukuthi uNkulunkulu washo ukuthi elikaKhayini noma igazi likaAbela lakhuluma lisemhlabathini. Siyathola kumaHebheru 12 ukuthi igazi lesivumelwano sikaKristu likhuluma okukhulu kunelikaAbela. Niyabo, siyathola igazi liyakhuluma, likhulumela wena. Ukuphila okukuwe kukhuluma kusegazini elichithiwe. Amen. Oh, wait. Ngifisa sengathi wonke umuntu bengakubona lokho. Niyabo, uma ningabona ukuthi kuyini ngokuphila okukuwe, niyabo, lelo gazi likubandakanya nalo uphawu. Okuyikho igazi lakhithelwa wena, wemukele nokuphila kungene kuwe. Unophawu, lowo ngumoya ongcwele. Manje-ke uma sikhuleka sifanele sibe nophawu ukuba siluveze nemikhuleko yethu njengoba ngishilo, futhi manje sikholwe ngokwethu futhi sibheke uphawu emndenini wonke njengaseGibhithe, eJerikho kumbe noma ezenzweni ze16 elamasomathathu-4. Sithola ukuthi uPawulu watshela induna yekhulu engumRoma uthi, kholwa wena nayo yonke indlu yakho iyakusindiswa. Lubeke emndenini wakho. Uma unomntwana ongasindisiwe, beka uphawu phezu kwakhe ngo uthi, Nkosi uNkulunkulu, ngiyambiza ungowami. Hlala khona lapho. Uma unomama noma othandekayo olahlekile, beka lelo phawu phezu kwabo uthi, Nkosi uNkulunkulu, ngiyakubiza ngokwami. Khipha okwayo yonke imputuputu yokwezwe, kuphume endlini yakho, lulungisele, shisa izikhindi zakho, lahla amatafula akho amakhathi, yeka osikidi bakho, thululela ukungakholwa kwakho namaphepha ebandla lakho ekanini leputuputu, lapho kungokwakhona. Amen! Khonaka uyazilungiselela!
Then what do?
Bese wenzani-ke na? Bese beta uphawu kuleko ngobufakazi obubonakalayo ngempela, ukukholwa kwangempela, lubhece, lubhece ngethemba. Uma ubhece uphawu wazi ukuthi uhlanziwe. Uma izinhliziyo zethu zingasilahli, khona-ke sinesicelo sethu. Inqobo nje, uma nina bantu nisenza lezo zinto okungalungile, nizomcela kanjani uNkulunkulu ukuba anenzele noma yini uma nazi ukuthi nisephutheni na? Yingaleso sizathu sijiyazela nje, senyuka futhi sijiyazela sehla. Angikusho lokhu ukuthi ngilimaze, ngisho lokhu ukuqadisa, ukuthola izinto ziqonde. Ngizokwakha kanjani phezu kwamalahla aseSodoma neGomora na? Buyani! Izinhlangano zobudlelwano nabefundisi bavumela abantu benze noma yini, futhi bazedlulele nje futhi nje bafake igama labo encwadini futhi bababize ngalokhu lokho nokunye, kanti kuyihlazo. Futhi sekufike lapho khona ukuthi kukholwa kuyinto engesiyo ngisho kumbalwa impela ukuba bake bazi ngisho nokuthi ngisho kuyini. Bona banethemba kodwa hhayi ukukholwa. Ufanele ubuyele emuva kukho yonke into isikanyiwe futhi yahlanzwa. Khona-ke thatha uphawu lakho ukuthi uyazi ukuthi nguJesu Kristu kuwe. Khona-ke lubeke. Uma kungenzeki okuthize, kukhona okungalungile, buyele emuva futhi unento engalungile esandleni sakho. Wakwethembisa, nguye owakwethembisayo. Lubeke. Funda kwabase-Efesu 2:12 ngesinye isikhathi uma ufisa ukuthi uzothola lapho. Qaphelani kumaHebheru 9:11 futhi uPawulu wathi, nikhonze uNkulunkulu ophilayo ngamazwi aphilayo. Kungezikho ukusho njengoba bengingenyuka, njengoba umHebheru wayevamise kukwenza, kuthatha umthatshelo wakhe bese ehla ngomgwaqo lenkulu inkabi enonile, bese beka izandla zakhe phezu kwayo, bese ezibandakanya yena uqobo futhi akhithe igazi abuyele emuva elungisisiwe uJehova wayelidinga. Wakwenza. Bese kuba isizukulwane esilandelayo, mhlawumbe babethi ukugodola kancane, omunye umuntu athi ukugodola kancane. Into yokuqala, niyazi, kuphenduka kube isiko lomndeni. Yilokho iPentecost ephenduke yaba yigqoki thina. isiko lomndeni. Yes, asithi sibe sihle yini sesithombe se-television kulobusuku na. Angazi ukuthi ingabe benzeni ezansi ebandleni inkosi uJesu iphilisa oba. Ngithi niyabo elomndeni itrathi uyazi ngakhuluma ngezelimi ngolunye usuku ngingowalokhu noma lokho uyazi oh isiko lomndeni. Yebo uNkulunkulu wathi yini? UNkulunkulu wathi amanoni elinezingqama kwenduka ekhaleni lami kunjalo imithetho yenu usuphenduka iphunga futhi ibeke njalo nemithetho yabaphentekostali nakho konke okwamahlelo ethu okusikiweyo nokukhutshwayo nabesifazane bakithi nabesilisa benza ngendlela abenza ngayo isimo sokumesaba uNkulunkulu bakho umyuzik futhi omunye agxube phansi naphezulu isikhashana futhi kundawo zonke njengebhakede lamanzi liphoswe kuwo uma izwi kaNkulunkulu kwenzeka livela futhi lisho okuthize. Yini ndaba na imithathelo yenu iqala ukunuka phambi kukaJehova? Futhi kwakungelosikhathi lapho uIsaya edla khona esidaweni futhi wabatshela yoninika isibonakaliso esiniyo njalo intombi iyokhulela. Yabo nakho lapho khona kusizo izimo ezithile nezivumokholo qhabo kodwa amazi aphilayo uNkulunkulu ophilayo ovukile wabafileyo futhi uyaphila phakathi kwethu. Abanye babo lamabanda anjalo elikholwa yilezi zinto ayaphika ukuthi ikhona into okuthiwa uphawu. Awu umfo wazama ukungitshela abapostoli abayishumi nambili kuphela abemukele umoya ongcwele yilokho kuphela okwakukhona. Yebo oh kodwa thina esikholwa yizwi sazi okwehlukile siyazi ukuthi lobo ngubukhona obuphilayo ngokuba sazi kanjani ukuthi ngubukhona bukaKristu obuphilayo umoya ophakathi kwethu na benza into efanayo nayenzayo lobo ngubufakazi obubonakalayo babo. Umvini waziwa ngesithelo osithelayo bese kuthi ke uma lowo mvini wokuqala uvela futhi babhala incwadi yezenzo emva kwakho nento efanayo neyenziwe nguJesu abapostoli bayenzile manje ke uma lowo mvini uphinde uvela wenza into efanayo. Niyabo amaHebheru eshumi nantathu lesishiyagalombili athi usenguye ohe uphakazela ukuthi uNkulunkulu umvusele thina ngokwezi lakhe elithenjisiwe. Uphawu lwesithembiso kwabase-Efesu besine elamashumi amathathu ukuthi lingamdabukisi ubongcwele kaNkulunkulu enibeke uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu hhayi kuze kube imvuselelo elandelayo kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu ngokubhaphathizelwa kuwo ngokwabasekorinte bokuqala iseshumi nambili futhi kuye ngokugcwala futhi akukho sono esithunjulwayo kuye ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye futhi akana kona angona kanjani uPaul lapho na uPaul isibonakaliso asekukelile futhi awena uthi ngiyona awukazeke ube noPaul yabo uPaul uyisibiyo lukhombisa ukuthi inani likhokhiwe uma usathane zama ukukunika sona vele nje utabange ngalokho uma usathane zama ukukunika okugula okuthize noma ezama ukukunika okuthize uyazi ukuthi kufanele wenzeni mkhombisa uPaul impela ukugula kushaya umKristu mkhombisa uPaul futhi ubakazise kuye ukuthi wena ngumkhikizo kaNkulunkulu osuthengiwe nimelane noDevil khona uyakunibalekela. Bambani uPaul wenu lube phezu kokukholwa kwenu okungagudluki ezwini lakhe elithenjisiweyo. uNkulunkulu wake wanikeza isibonakaliso sothingo lwenkosikazi lwaba uPaul. Sengiyavala wanikeza isibonakaliso sothingo lwenkosikazi lwaba uPaul ngisenemizuzu ucishe nje eyishumi bese ke ngiba nomugqa womkhuleko. Wayehlala njalo eneqiniso kulolo phawu wayenjalo na usakwenza namanje zonke lezi zinkulungwane zeminyaka akakaze nakanye langesikhathi esisodwa ehluleke ukukuveza obala wayeneqiniso kulolo phawu usikhombisa ukuthi uhlala njalo futhi akasoze ehluleka ukuhlonipha izimpawu zakhe. Angikhathali noma uma uJesu engafiki eminyakeni eyizinkulungwane eziyishumi wena unophawu usazolokhu eluhlonipha akulandaba ukuthi yizinto ezingaki eziguqukayo nokuthi yini okunye uzofanele aluhloniphe lolo phawu wathi uyoluhlonipha. Kulungile ubheke thina manje ukuba siluveze obala uPaul lwakhe phezu kokukholwa kwethu esikuphiwe nguNkulunkulu kuzo zonke izinkoloze ezingakholwayo esizweni nasezweni ekholwa ukuthi izibonakaliso nezimangaliso aziwalandeli amakholwa. futhi iba neqiniso kuloluphawu futhi lukhombisa ukuthi imali yokugibela ikhokhiwe futhi semukeliwe ekuvukeni sinokuphila kophawu ngaphakathi kithi. Lowo ngumlayezo osikayo kodwa uyiqiniso, yilokho esikudingayo. Iqiniso, uNkulunkulu sisize kuba sazi iqiniso. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Ngiyasho ukuthi uJesu Kristu nguyena ezweni namuhla naphakade. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unikana umoya ongcwele njengophawu khona manje, ngaphambi nje kophumo lomlobokazi ephuma ebandleni. Ngikholwa ukuthi kunomningi umbhedo nabantu bethi bamemeza bakhuluma ngezilimi. Ngiyakholelwa kulezo zinto, kodwa ngeke wethembela kulokho. Ungethembela kanjani kulokho bese ke uphika izwi na? Niyabo, uphawu izwi likhonjwe kuwe, liziphilela lona ngaphandle. Lo nguNkulunkulu engumhumushi wakhe yena. Awudingi ukuba uthi awu manje uhumusha ulimi lami. Akusikho lokho, uhumusha ukuphila kwakho ngezi. Uma ethatha izwi lakho lokho oyikho wena bese ekhomba izwi lakhe lapho, lapho akudingi kuhunyushwa, sekuvele kulapho. UNkulunkulu wenza ukuhumusha kwakhe yena futhi sibe nazo lezi zithembiso zosuku.
Dallas,
nina sigejane semakhosi athandekayo, ningathatheki yile nto namhlanje eniyibona ihamba-hamba ngoba izobhubha. Dlalani lolo phawu njalo, vezani obalo lolo phawu, fundani iBhayibheli, kuphukelani kuyo yonke into. Futhi uma umoya wakho kuwe ungasho ukuthi amen kulokho, khona-ke kungcono ubuye ukushintshe lokho onakho ngophawu awunalo. Ngiyazi lokho kuyincwaba eningi ukuba kungashiwo lapha ngentambama eyodwa, futhi njengamanje seligamenxe lesine, sekuyisikhathi manje futhi uma singaphuma ngelesihlanu nqu ngomugqa womkhuleko. Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyaphila futhi uyabusa namhlanje na. Ngiyakholwa ukuthi engenitshele khona bekuyiqiniso na, uphawu isidingakalo. Ngingakhuluma kuphela lokho okuyiqiniso, ngikhuluma kuphela lokho engikubonayo, engikuzwayo okwembulwe kimi. Futhi yingani ngisho lokhu? Ezikhathini ezingamashumi ezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane, akukaze nakanye kuke kwehluleke ukuthi kuyiqiniso. Manje lowo kufanele kube nguNkulunkulu, lowo kufanele kube nguNkulunkulu. Awu, uNkulunkulu ubenganikeza inkonzo enjalo kumuntu obengazi ukuthi bebekhuluma ngani na? Ubengazikhomba yena uqobo njengalowo mboni lapho bese ke eyajika futhi amnike izwi elicoviwe na? Umpho oliphikayo yilo oqovekile, futhi uNkulunkulu akaqovekile. UNkulunkulu ungumhumushi wakhe yena. Yemukelani uphawu, ningaphumuli ekujoyineni noma yiliphi ibandla kumbe noma izinqubo noma yini. Thathani uphawu lubambeni, luyiyona nto kuphela uNkulunkulu ayazisayo. Uma sewethela kulelo horo, uma sekufika ekufeni kwakho, kungcono ubambe lelo phawu phezu kwakho. Wazi ukuthi ngosuku lokufika kwakhe lokho kuvuka, ngingaluveza lolo phawu. Lungeke lube kulo mzimba ubole wonke, kodwa kulo moya ongela ufe ngokuphila kuphakade. Uphawu luphumula lapho futhi wethembisa, ngiyakumvusa futhi ngomuhla wokuphela.
That same Jesus Christ is here.
Lo Jesu Kristu ofana ulapha, uyisithunywa, uyiso nasi umlayezo, futhi uyisithunywa lapha ukukhomba umlayezo wakhe. Angisizwe isithunywa, uyisithunywa, futhi lona ngumlayezo. Futhi uma unomoya ophikisana nalokho, kungaba kanjani isithunywa somlayezo na? Uphawu kuphela oluzowukhomba. Amen, ngizizwa ngigcwala ukukholwa, ngikuzwa ngempela, ngizizwa ukuthi angisiwe ngindize khona manje. Ngokuba ngiyamazi engikholiwe nguye, futhi ngibonile impilo yami ibandakanywa naye ekuvukeni kwakhe. Ubukhona bakhe bulapha, bemukeleni bangane, sizani nikwenze phansi enhliziyweni yenu. Ngiyazi sonke siyenyuka sizungeze i-altar sikhuleke. Lowo ngumqondo omdala wama-Methodist. Abazange bakwenze lokho eBhayibhelini. IBhayibheli lathi abaningi abakholwayo wabhabhathizwa kunjalo. Ayikho into okuthiwa ngokubizela e-altar eBhayibhelini. Leyo yinto ethize esayenezela elungile, noma yini uNkulunkulu ayibusisayo elungile. Njengoba begcoba izindwangu, yayingekho neze into enjalo eBhayibhelini. Bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni kaPawulu. Kodwa noma yiphi indlela ofuna ukukwenza ngayo ilungile esihlalweni sakho e-altare, noma ngabe kukuphi, into kuphela beqa lokho uphawu kuwe. bese ke uzibuka yonke indawo bese ubuka ukuthi jobone ukuphila eyenzekayo ubone ukuthi libhekiwe noma cha uma lungabhekiwe khona ke beka noma yini onayo eceleni bese uyabuya kuze kubhekwe uphawu asikhuleke baba wasezulwini mhlawumbe ngikhulume ngokungacabangi kodwa Nkosi sizobambelela kanjani sifikile uma ungasigcobisi na ngiyakhuleka baba ukuthi sizobambelela enhliziyweni yabantu ukuthi bazobona ukuthi akusiyo into ekhuluphele enephika akusikho ukuthi ngizama ukukhomba enye inhlangano esinye isizwe sasigodi sinye enye inkoloze omunye umuntu noma uqobo lwami kumbe noma ubani omunye umuntu ngujesu kristu ngezo zikhosa ndawonye zonke lezo zinhlangano ziyisithupha sedazini elilodwa nohafu kwenye ngokwezi lakho umama oyisithobekazi esidala la iBhayibheli esambulweni seshumi nesikhombisa sasingunina wazo zonke izifebe futhi zazingeke zibe yisilisa zazizifebe futhi zonke zaya embhedeni wokwezwe futhi siyabona ukuthi ikwenzile amaPentecostal nazo zonke kodwa Jesu wena uselokhu unguJesu mabangawulaleli umlayezo webandla kodwa umlayezo kaKristu izwi kwangathi ungazibandakanya wena uqobo Nkosi namhlanje namakholwa Philisa bagulayo thethelela izono zethu Nkosi ngiyakhuleka njengenceku yakho ngisize uthethelele izono zami futhi uthethelele izono zalaba bantu ngiyethemba Nkosi ngamunye wabo akungabazeki ukuthi usizile eminikelweni ukukhokhela izindlu futhi bathithe imali yabo futhi benze konke Nkosi oh Nkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi akuzi kuba khona noyedwa wabo okugejayo Nkosi kwangathi kungaba yibo bonke ngenza lokho ngobuqotho kepha nokho Nkosi ufanele uqine ngi siyazi ukuqondisa kuluthando uthando luyaqondisa futhi ngiyakhuleka ngokuba ingale eso sizathu wena kwaqondisa abantu bakho kwakuyingoba wawubathanda naso sonke isono kufanele kuphendulwe ngaso futhi baba ngikhulekela ukuthi uzosethelela izono zethu manje njengoba sizivuma kade sizulazula kude le Nkosi ngibandakanywa nalaba bantu bamaPentecostal Nkosi ngingomunye wabo futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzosithethelela sonke futhi thatha abanye balaba baholi bese ubajikisa futhi ubavumele babheke ngaseCalvary lapho kanye futhi khona-ke bazokhohlwa yilokho akade beyikho igosa noma umbhishophi kumbe noma kungahle kube yini futhi sazi ukuthi asisibo abakhulu kulo mbuso sonke singabantwana bakaNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzosisiza manje zikhombe wena uqobo phakathi kwethu namhlanje sicela egameni lika Jesu Christu amen manje ngaphambi kokuba siqale umuntu omkhuleko ungathi kube khona umuntu lapha ongakaze abe lapha ngaphambili angikwazi ukuthi ungubani kodwa uNkulunkulu uyakwazi uma ngikhulume iqiniso uNkulunkulu akalikhombe ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha lobo ngubufakazi balo Uma ebukile kwabaphileyo usenguye izolo namuhla naphakade wathi kuJohane weshumi nane eleshumi nambili okholwayo hayi ozenzisayo okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza kunjalo na umunye wathi emikhulu kunayo uya kuyenza kunjalo wathi awusithumayela ivangeli lokho kukhulu kunayo ukwenza nje izinto azenzile lokho kuzokufakazela kimi niyabo khona-ke sizokhuluma ngokukhulu kunayo nginganikhombisa izinto ezinkulu kunezinye azenzayo manje kunalezo azenzayo ngenkathi esemhlabeni futhi lokho akusikho nje ukushumayela ivangeli futhi lokho kusezibonakalisweni nezimangaliso akusiso isikhathi sakho kholwane nje futhi kwangathi uNkulunkulu wasezulwini owavusa uJesu Kristu kwabafileyo futhi wamethula lapha ephila kithi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili akhombe lo mlayezo ukuthi uqinisile uPawulu fanele lubhecwe manje wena onezifo nezinkathazo khuleka ngobuqotho nje uthi Nkosi ngiyakholwa ukuthi ungumphristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu futhi siyatshelwa yilo mfundisi lapho ukuthi wena unathi khona manje-ke ngifuna wena ukuba ube khona kanye nathi futhi uzikhombe wena uqobo
That's up to God to say something.
Manje khulekani nonke manje sekukuNkulunkulu ukusho ukuthize. What a time. Isikhathi esilepho. Oh hey. Ngiphisa sengathi nje beningazi ukuthize ukuthi nezizwa kanjani uma kufika lokho izwe lonke lingeleni. Amen.
No devil can go to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present.
Akukho devil ozokwenza lutho. Ungumuntu osehluliwe. Inkosi yami ikhona lapha. Konke kusezandleni zethu. Amen. Sizani ithule cwaka. Ningahambi. Hlalani nithule. Nina enisezihlalweni ezinamasondo nezinto. Ningacabangi ukuthi ayinakusizakala. Kholwani nina, nina nedlule emigceni yemikhuleko. Futhi kwehlulekeka, kwehlulekeka. Bekungesuye umfundisi onikhulekele, kwehluleka. Ngokukholwa kwenu futhi niqale ukucabanga ukuthi anizukwenza lutho. Kholwani. Lapha naku lokhu ukukhanya lapha phezulu kwenenekazi lekhalade elincane lihlezi emuva lapha. Limi nezandla zalo ziphakeme kanje. Yebo. Ubukhuleka. Yebo. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku yakhe na. Akufanele ngisho lokho ngoba kukhubekisa abantu kakhulu impela. Ninokahle. Nangumlungu wesilisa owesifazane oyikhalade njengoba kwakunjalo nje ngenkosi yethu. Nowesifazane emthonjeni izintanga ezimbili ezehlukene wabazisa ukuthi akukho mehluko ezintangeni. Imibala yethu ayihlangene ngalutho nakho. Sonke singathekelisana ngegazi. UNkulunkulu wenza ngagazi linye izizwe zonke. Uphethwe izinhlungu zekhanda, izinhlungu zekhanda ezinkulu kakhulu. Bese ke uba nomthwalo enhliziyweni yakho. Lowo ungowalowo mntwana futhi ukucindezelekile. Kunjalo impela iqiniso lelo na kunjalo. Lelinenekazi elihlezi ngale ngakuwe lapho libonakala lizibandakanya nawe okungumama wakho. Kunjalo futhi linokuthize okungalungile kulo. Uyangikholwa nenekazi na uyangikholwa. Inkathazo yakho iyathunukala eceleni kuwe ngaphakathi. Kunjalo icala lakho langakwesukudla elithunukalayo. Kunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho kuqinisile ngeke kusakukhathaza. Uyakholwa uma uNkulunkulu engangitshela ukuthi ungubani na. Kusikazi Lowell kuyikho kulungile. Hamba ngendlela yakho. Inkosi uJesu ikunika isicelo sakho. Khona lapha ekugcineni kwalapho ngelinye linikazi lekhalade elincane elihlezi libuka elithi nje nje alizidabule libe izicucu lingibuka ngqo liyakukholwa. Lokho aniyiboni leyo nto khona lapho ngakulo na. Liphethwe inkathazo yenso. Kunjalo sekuphelile konke manje usekuphilisile. Amen. Awukholwa ngani na? Uma ukholwa konke kungenzeka. Ngiyakukholwa lokho na. Nandi bukani abantu abangamakhalathi. Kuphi ukholwa kwenu bafo abamhlophe na? Nandi nenekazi lekhalathi lihlezi khona lapha. Lengibuka ngqolithi ukuba inenekazi elizimukile. Linenkathazo edolweni lalo. Linenkathazo nalo. Linenkathazo yenhliziyo. Yebo. Futhi linobuthakathaka nokudidizela nezinto ezinjalo. Ikakhulu uma uzama ukuhambalala. Ukuncisheka umoya. Yebo. Lokho kwenzeke izolo ebusuku. Khumbula. Angifundi yona ingqondo yakho kodwa ngiyazi ukuthi ubukhuleka mayelana nani. Ubufuna ukuba ubizwe mayelana nalokhu namhlanje futhi usekuphendulele. Manje futhi kunzima ukuba usivume ngoba unesifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba. Kunjalo. Bese kuthi ke enye into ukhathazwa yisisu okuyisimilela ngaphakathi esiswini. Iqiniso lelo. Manje angikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe na ngizokusho empeleni. Kholwa futhi uzosinda. Uthini ngenkathazo yakho yesisu na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa enkathazweni yakho yesisu. Uthezi lapho nawe na? Uyakukholwa na? Kulungile. Khona ke ungaba nakho ukuphiliswa kwakho esisweni sakho. Amen. Ufuna kuyeka ukubhema lapho nenekazi na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza uyeke ukubhema na? Ubuzama isikhathi eside. Ukhathazwa yisisu futhi ubuzama kuyeka osikeleti. Yilokho okwenza ukhathazwe yisisu sakho. Uzokuyeka na? Ngizikhipha ngokuzicasukela kuwe kameni lika Jesu Kristu ngenxa yokukholwa kwakho ukuba umthinde. Ikuphosela inselelo ukuba umkholwe uNkulunkulu.
There's a little woman sitting there praying for her a loved one. in a hospital dying with
cancer. Nango isifazane omncane ehlezi lapho ekhulekela eyakhe othandekayo esibhedlela efa umdlavuza kunjalo ngumalume kunjalo. Uphakathi kokuthi ungumkamfundisi kholwa ngenhliziyo yakho yonke indoda izophila. Ngikuphosela inhlelelo ukuba ukholwe uNkulunkulu yini leyona impomba lo Jesu Kristu. Wena uthi yini uKristu na uyizwi? Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu, izwi libukhali kunenkemba esikadla ngothi zombili, lahlukanisa imicabango nezizinto zenhliziyo. Anibali yini ukuthi izwi lifike phakathi kwethu ngezinto kuzawugcina na? Ngumoya ongcwele uthatha izwi likaNkulunkulu futhi ukhomba uJesu Kristu okuluphawu. Amen. Niyakholwa na? Bangaki onamakhadi omkhuleko na? Akuthi bonke abangakuloluhla ngothi onamakhadi omkhuleko bame kulo muntu ngapha. Imani nje bonke ongakuloluhla ngothi lolohla ngothi nje nime niphumele lapha esikhaleni sezihlalo khabo ngakwesokudla esikhaleni sezihlalo nje ngiyacela khona lapho bangenisi yanini endaweni yenu. Bese kuthi ke uma beqeda abanye abasukume emva kokuba sebeqedile bese beshintshana kanjalo nangako olunye uhlangothi manje wonke umuntu makahloniphe. Umoya ongcwele uthathe wawengamele umhlangano ngapho kube kuningi okushiwoyo futhi kwenziwa ukufakazisa. Bangaki okholwayo ukuthi ukhona lapha? Bangaki okholwayo ukuthi lolo uphawu na? Bangaki okholwayo ukuthi yizwi na? Bukani, bangaki owaziyo ukuthi incwadi yamaHebheru yasho ukuthi izwi likaNkulunkulu lahlulela imicabango osenhliziyweni na? Bangaki owaziyo lokho na? Bangaki owaziyo ukuthi leso isizathu sokuba uJesu ahlulele imicabango osenhliziyweni yabo ngoba wayeyizwi na? Bangaki abakukholwayo lokho na? Bangaki okukholwayo ukuthi lokho yilokho okwakunabaprofethi na? Babe yilabo eleza kubo izwi. Manje uma izwi libuyela kithi lingeke lenze okufanayo na? Manje-ke lingakwenza kanjani izwi elikhomba izwi libe nephutha ngezwi na? Oh, bakithi
Reverend
Hloniphani, hey, leli ninikazi elihlezi lapha linokuthize enhliziyweni yalo nalo. Kwenzekile nje ngajika ngase ngikubamba. Awusuye unkosikazi Grant na? Bengingakwazi neze lokho kodwa wena unkosikazi Grant ngoba ngikubona unakho.
You got a nervousness is bothering you. You got your son's got something.
Unawethuka okukuhluphayo. Unakho indodana yakho inenye into ethize igazi layo kanjalo liyaxoxa. Ngikuphosela itelelo ukuba ukukholwe. Amen. Uyinkosi yesimo, uyinkosi yokufa. Asikhuleke Nkosi Jesu ngenkathi ubukhona bakho busasigcoba lapha kulendi futhi siyazi ukuthi lona ngumoya ongcwele. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzophilisa wonke umuntu ofaka lamaduku. Ngesinye isikhathi siyatshelwa eBhayibhelini ukuthi abantu bakho khona impela emgqeni womsebenzi wayewela ulwandle lubomvu nolwandle lwangena endleleni yabo emgwaqeni wabo beya ezweni lesithembiso. UNkulunkulu wabuka phansi ngaleyo nto yomlilo ngamehlo wathi kuthele nolwandle lwesaba lwahletha. No-Israyeli waqhubeka waya ezweni lesithembiso khona impela emgqeni womsebenzi. Onkosi uNkulunkulu amehlo akho mawabheke egazini likaJesu Kristu phansi kulolu phawu lapha esilubambe phezu kwalamaduku namhlanje. Futhi kwangathi wonke umuntu ofaka leli kwangathi ukugula kungehlaba kwangathi kungahlehla bese kudedela abantu bakho bawelele esithembisweni sempilo enhle. Umkhuleko wokukholwa uya kumsindisi ogulayo egameni likaJesu Kristu makube njalo. Amen. Banga abashumayeli bamamethodisti akholwayo abalapha, abashumayeli bamabhaptisti, abashumayeli bamapresbyteriani, abashumayeli bamabhaptisti iluthela noma amapentecostal na? Bangaki kini abakholwa yilokhu ukuthi kuyiqiniso na? Wozani lapha nime eduze kwami sisakhulekela abagulayo-ke. Yenyukelani lapha nonke nina bashumayeli abakholwayo. Kulungile, akulungile na mfowethu Grant? Kulungile konke na? Ehhe, yehlela lapha mfowethu. Umfowethu Grant unenkonzo yokukhulekela abagulayo, indoda eyikhawe, indoda elungileyo, indoda uNkulunkulu ayizwayo futhi aphendule umkhuleko wayo. Umfowethu Grant, ngiyajabula ukumdayisa ngengalo yami namhlanje futhi ngikutsho lokho. Futhi umfowethu manje uzoba phansi lapha ekhuleka kanye nami. Uma niza ngalo mugqa kube sengathi beniza phansi kwesiphambano nje. Bazalwane, yenzani umugqa oyidabuli khona lapha, khona lapha. Yenzani umugqa oyidabuli, abanye bakhuphukele lapha, abanye ezansi lapho.
Brother Roy Borders, where you at? Brother Roy Borders.
Mfowethu Roy Borders ukuphina? Mfowethu Roy Borders bengicabanga ukuthi ubekhona. Bukani lapha kubefundisi nizobuka. Bukani lapha ya lokho kungenza ngizizwe ngikahle bazalwane. Befundisi besiphambano. Indoda eliphezulu lapha ukuba azibandakanye wona uqobo nomlayezo. Yini yangenzeka na? Manje bukani, ningakubeki kubefundisi manje bese ukuba bazozibandakanya bona uqobo. Uma wedlula lapha identity bamba iphawu lube phambi kwakho Nkosi Jesu, ngizivumile izono zami ngokuphendula. Unginika ubhapathizo kamoya ongcwele, ngingumkhiqizo osuthengiwe. Isono okugula noma lutho olungangibamba kusukela lapha uqhubeke ngihamba ngokuyikho. Bamba lokho okube phambi kwakho bese wedlule lapha noNkulunkulu uzokuphilisa futhi uzophuma lapha uthokoza ujabula futhi uphile. Uyakukhona na manje umuntu ngamunye phakathi lapha asikhothamise amakhanda ethu bazalwane, sisendawonye. Asazi ukuthi kuzokwenzekani, asazi nje akukho sizathu sanoma yimuphi umuntu ogulayo ukuba aphume kule ndlu kule ntambama. Bamba lolo phawu enhliziyweni yakho, yedlula kuwo lo mugqa womkhuleko lapho abefundisi abehlukanisele izimpilo zabo enkonzweni. Uzoma lapha abeke izandla phezu kwenu lapho nedlula. Wena uthi ukwenzelani lokho mfowethu Branham na? Ngifuna nina wonke umuntu ukuba azi ukuthi nje angisuye umphilisi. Lawa indoda unalo kakhulu nje nayo ilungelo lokukhulekela abagulayo njengawo wonke omunye umuntu. Ngokusobala ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzophendula imikhuleko yawo ngaphambi kokuba aphendule owami. Ngikhathele futhi ngikhandekile nakho konke, ngikholwa ukuthi uzoyiphendula imikhuleko yawo. Futhi lapha ami phakathi kwakho ngqo ukuba azibandakanye wona uqobo engenamahloni ukuthatha indawo yawo. Ngiyayibonga indoda enjalo. Manje bazalwane, ngiyakwazi enikuzwayo, nginjalo, ngingomunye kanye nani, ngingomunye oweluke inetha kanye nani ngaphandle lapha ethethe ukuzama ukubamba zonke izinhlanzi uNkulunkulu azimisela ukuphila phandle lapho. Ngenza okungangamandla ami onke impela, ngikanye nani ngamaphesenti ayikhulu. Ngezinye izikhathi ngiyathetha ngimpongoloze ngenhlangano nezinto, lokho akusho ukuthi ngimelene nawe mfowethu. Ngiqonde ukuthi ngimelene nenqubo eyosehlukanisa ekutheni sibe ngabafowethu ngenxa yemfundiso ethize yezenkolo. Singabafowethu ngokuphathiswa kamoya ongcwele, sibambe uphawu olufanayo, semukele igazi elifanayo. Ngakho asikukholwe lokho, singahlangana lapho. Ngeke sakwenza na bazalwane? Sonke siphansi kwegazi. Manje ngadodwa ukuba ngibe ibaptisti, mhlawumbe wena uyimethodist noma iluthele noma ipresbyterian ipentecostal abakamunye mbili mtathu kumbe noma yini onayo ichurch of god noma ngabe yini, lokho akwenzi mehluko. Asikwazi ukuvumelana phezu kwalezo zinto ezincane, asikhohlweke yizo. Into esiyavumelana phezu kwayo ukuthi ujesu kristu umsindisi wethu wafa izono zethu wavuka futhi usinika uphawu. Semi lapho nemikhuleko yethu kubamba phezu kwalaba abafowethu abagulayo nodadewethu abedlula kulo muga. Ngizokukholwa ngenhliziyo yami yonke. Ngibone into yenzeka ngaso sona leso sikhathi. Amen. Ngiyazi ngicabanga ukuthi ngiyahlanya, kodwa ngizizwa ngihlanya kahle. Ngethemba ukuthi nje ngingahlala ngingalendlela. Yebo mnumzane, ngizizwa nje ngimangalisa ngalendlela. Asikhuleke Nkosi Jesu. Ngiyahamba ngisuka kulo msamo phansi lapha ukuba ngizibandakanye laba bafowethu, ngizibandakanya nabo njengoba sonke sibambe izimpawu zethu ezandleni zethu nasezinhliziyweni zethu, njengoba sithobela umyalo wakho kubeka izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda. Kwangathi wonke umuntu odlule lapha baveze uphawu lwabo ukuthi bemukele umoya ongcwele, ukuthi bangumntwana kaNkulunkulu odlelwe kabusha, ukuthi bakukholwe ngenhliziyo yabo yonke. Futhi lapho bedlula kwangathi bangaalekisa leso sifo nokuhlupheka komzimba wabo, futhi kwangathi bangaphuma lapha bethokoza bazi ukuthi kukhona kubaphilisile. Futhi Nkosi uNkulunkulu, njengoba sibeke ithethemente lidala izandla zethu phezu komhlatshelo ukuba sizibandakanye nomhlatshelo, sibeka izandla zethu phezu kukaJesu futhi sizibandakanya naye. Ubeke izandla zakhe phezu wethu manje enkonzweni ezibandakanya kanye nathi ngezibonakaliso nezimanga, futhi sibeka izandla zethu phezu kwabagulayo ukuba sizibandakanye kanye nabo nokukholwa kwethu kumene nabo ukukhula kuzofanele kuhambe futhi kwangathi kungakwenza egameni kaJesu Kristu njengoba sehlela lapha ukuba sikwemukele lonke ibandla malikhuleke Roy noma umunye woza lapha ume ngakulo mbhobho futhi ugcine umugqa uqondile bukani njengoba ledlule lapha manje uzani nikholo uzani khuleka sizobeka izandla nje phezu kwabagulayo uzani nedlule ngqo nikhuleke uma nedlula umugqa walaba befundisi uma wahamba ngezinduku zokuqhugela zibeke phansi usuke uhambe uma bunomdabuza ukugula uthi udokotela wenze konke angakwenza wenze konke abengakwenza futhi uthe ngizofa angizokufa nantu uPaul wami inkosi ungethembise amashumi ayisikhombisa ngihamba ngidlula khona lapha ngiyakwenza niyabo yenzani lokho nizokwenza na egameni likaJesu makube njalo amen ulungile umugqa awedlule
only believe sing it with me only believe I believe all my doubts are buried in the
Ngiyakholwa konke kungabaza kwami kumbelwe emthonjeni ngiyakukholwa na amen oh akamangalisi na abanye babo ubekuleyo mibhede eyizintaka nezintaka bamapopo futhi basuka bahamba bavele nje bazishiya zilele lapho futhi basuka bahamba oh kungukuthi wonke umuntu angaphiliswa manje ozokukholwa niyakholwa na asinikeze indlela ngiyamthanda uzosinika tathe iculo elidala ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba sonke nje asiphakamise amaphimbo ethu nezandla zethu izinhliziyo zethu kuNkulunkulu futhi sicule ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala Ngumeli iphume esitalweni esinamasondo lihamba linqamula lapha lelekelelwa indoda amabili asiphayizele izandla zethu kuNkulunkulu ngiyamthanda Asimshumise nje manje wonke umuntu uthume kuNkulunkulu sikubonga kakhulu Nkosi Jesu ngobubele bakho ubukhona bakho oh siyakubonga ngoba uNkosi sisindisiwe futhi sagcwaliswa ngomoya umoya ongcwele ududula imizimba yethu manje sikubonga kakhulu ngalokhu baba oh egameni likaJesu siyakubonga amen amen
Everybody shake hands and praise the Lord. Shake one another's hands.
Welcome to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise
All right, now all together again.
Kulungile manje sonke kanye kanye futhi ngiyamthanda izandla phezulu izinhliziyo phezulu nje kuzwakalise kuvela enhliziyweni yakho ngoba wangithanda kuqa senizophuma na wangithembelinse ndeso emthi wase Calvary manje sikhothamisa amakhanda ethu ngokuhlonipha ngempela njengoba ngibuyisela inkonzo manje kumfowethu Grant ukuba asikhulule sinibonga kanonke kuqala sibonga inkosi ngobubele bayo isihawu sayo nesiniseko engethemba ukuthi sisishiye enhlizweni yakho ukuthi asikho lapha sodwa induna yethu enkulu iphakathi kwethu ukumemeza kwenkosi kusekamu futhi sibonga inkosi ukubona amandla ayo amakhulu nesihawu sayo esikhulu futhi manje asikhothamisa amakhanda ethu ngokuhlonipha mfowethu Grant